Charlie, the fire was even.
Gee,
nobody shapa, Mr. D.
What's that by?
Why I could depend back on the muggy cachos. Quo quit to anybody here at Quinjos, Namotaga. He did me come out as a cause. Wao kumbatia mwili vipicha na post. Napenda na kuchelewesha kulala bana mezako mzigo mtoto. Na kulipa bili wakala bana mezako mzigo mzito. My sweetie, you just a singing bar. Oh my heart, kumaza kuchika. Singe, mini taimba. Achama pepe, achama pepe. Natamba nae. Natamba nae. Najia. Sweka kama maraika, nimekupendekeza senyorita. Macho flani ukichenka unanita. Miro mingi nikipiga gita. Gita gita lopita ni bass. Pika pika lopita ni bass. Pirika pirika ni deke semples. Kucha nita kikuita mandes. Na kuchelewesha kulala bana mezako mzigo mtoto. Na kulipa bili wakala bana mezako mzigo mzito. My sweetie, you just a singing bar. Chama pepe, natamba nae,
natamba nae,
najia.
Tupige pesa nyingi tuwakelewa. Majuku wa komiti maduridi kwao. Tukilala wanaluga tuwe kama wao. Mapesi ya kibungu mende kama wao.